www.bazamusicblog.co.
Yeah, it's HD Music Entertainment. In the beauty, it's your boy High Stuff Right Boy. I smell my air.
Delete kale, delete number. Hila shupa kukakilet. Maza book on this one.
Mea bumbo matego pandita niga ele tontala sigo. Suko,
iwe.
Me oba ite 90
we bana bangu mwie milimo gezi bona bana bangu mwie milimo gezi bona baratundulula hibalela baratundulula hibalela cheti mwie milimo
Yeah, it's your boy High Stuff Right Boy. Listen, yuma mubelega musangwa wache bambaba yali bago utibwo jane mongole gatunka utempele bantu babuya na nejipona so chubo tugwa iba milimo nejipona utibwa ujane gabo gatuta nye life manepa bayali bakati noti wupa uyu manyebo kuchopa noti kuchani kasopa yose mumataveni. It's a boy High Stuff.
Vana vangu mwie milimo gezi bona. Vana vangu mwie milimo gezi bona. Baratundulula hibalela. Baratundulula hibalela. Cheti mwie milimo.
Nishmiobo mwachama, bumi nishibwa mulemena. Mupatu usikwa ulubilo, haikuwa na kuhibwe salubilo. Haonishi kwa mana mwasofa, bumi kwa mana mwachofa. Kupagila kumwami Jehova. Muyume kubelega bana bangu, nepona mebo ndiri mugandu. Ndawa mebo nishi kwa mana, wamugo wakumusa anana. Bana kumuyenda mege jepona, kuli hibo tunye kuheba bona. Muyume kubelega getano.
Bana bangu mwie milimo gejepona. Vana vangu mwie milimo gezi bona.
Baratundulula hibalela. Baratundulula hibalela. Cheti mwie milimo. Ale
Wobaiche Patinda basunda basamunune 1890
we
swidida manangu tunia tagabiga bwana na junia useni tie kuchopo ikona kutauna mapapu kambo bujete buleji sambula nunka nisimaga sasa kusololo yabukamala cha utabishi yangambuli baisha na yangu taidi yako wape ule utapiba matabu mbwe chitomwa iche kuwaya wenu siye kulipanga kuva mguo wisaka chamba gati ya kumunda ikona kulalila lumanda
iwe bana bangu mwie milimo gezi bona bana bangu mwie milimo gezi bona. Baratundulula hibalela. Cheti mwie milimo. Ale.
Yeah. It's your boy High Stuff Right Boy. I smell my air. Yeah. Yo, don't you? I got you. Yes, I. Vini Dante. Oh, Jizo. Masha na Vizo. I got you. Zari ni Zari. Bagai pasantapo. Machitasha napo.
Iwe. Hati delete number. Hila shupa kukakilete. Maza book on this one. Hiso boy Dunji.
Iwe. Iwe. Hashtag. Yangi spa.
Vele tankuzo. Hati.
Simunzo ugumusun Vene wisdom Bebene wisdom Iwe Halo soko soso Iwe Vene makazami Heo makshon Umanikit Heo manikei Umupondo wapaganzwa Vene honest Vene honest imafu Halo abike umafu Heo skada Kalubale kambunda hai
Vaucho gagaba susa bandiga nsamungu ya hili mumasa Jime ya bungo matago fundi chaniga hala tuntola sigo Jemani wagumu mke hengi spine Jime wabai chai Olo wapati pati ndawa sundawa samonu na 89 Biggest T.R.T. Ndejipani ya upalasi Wini wini nye boy wa kinyi Wasuko tunki ya imateni Haba pusa gabadila matangi
Iwe
Halo kwa tifuri kufuna Kanyama music supply Na kumumbwa bariko
Iwe.